I said if you could just go back.
Yeah. It's King Dizzo.
It's the Long Force.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Yo, Ray. I think they're ready for this. Ray, yo. What you fool on the soft one? Let's go. Sinipuna, bow, 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 bow. Sinipuna, 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 bow, bow. Oh, bow. Sinipuna, bow, 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 bow.
Petezoluka Vikuti. Because the Joffrey's of Passa Magero and Delamo Passa Vikusi. He's a narrator's a pants. Kulibezo Dipos a chance. Tinazi Passa Teka no Pero Blowa Kuchila Benzo Panga Tarra. Manjati Blowa Makandulo. Kubera Panya Pohit Parikandulo. Mazona Mangatisa Jama Kubera Japatinisa Chitika Mugalisa Paka Pendulo. Kubera Fama Pakuma Fed. Kufala Delama Maleti. No Pero Dapati after some years in him. My interview Nakalu the Great. Chibona na isi vila kuli komiti. Zio funo chita na vishita mchupi mtri. Elo ni nakama kudela iyo keno ya ufuno. Jota manje na ito jamu wa 203. Pacha kudela tezo kuna kudia chikeni. Hapa manje tifuna che kudia lumanda. Sini na ita jaipi mama mkwana wa mchifuwa. Tigulisa mwa manje tinakula. Sini funa. Sini funa vau kuwa. Vau kuwa. Sini funa. Sini funa. Sini funa. Vau kuwa. Ugao. Sini funa vau kuwa. Vau kuwa. Vau kuwa. Sini funa. Sini funa. Sinipuna, vau kuwa, vau kuwa. Sinipuna, sinipuna, vau kuwa. Sinipuna, vau kuwa, vau kuwa. Sinipuna, sinipuna, sinipuna.
Osa kwela na minyama. Tisiye kipange ndalama. Kuheti nga kwako wanyanya. Uzati zonda tikapena. Ndiwa tikapena. Tafiru vyanya. Ndiye palasti mupeza jamenya. Vose jatenga. Ndiwe walenga. Siweze kutu kusensi nga denja. Jome yangena. Mafuti na futi mwanyala. Kuyesa kutuche mamyala. Mwada bwada nonga kutala. Making the money kwacha na dola. Muzangane mwana wa dola. Tikabia tutumira dola. Wada bwana futi ta fall. I blow in the cash. Quicker than making the cash. Picture na looking like cash. Fusa na stash. Ufu na fusa na dash. Ufu na fusa na mash. Mweze liku tipe ine na tizo. Jeze kupunzi sa kuflowa. Takuma na futi mwadabwa na futi. Chinyimbo futi cha flowa.
Sinifuna.
Sinifuna bau kuwa. Bau kuwa. Sinifuna. 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 Bau kuwa. Ukao. Sinifuna bau kuwa. Bau kuwa. Bau kuwa. Sinifuna. 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 Ukao. Sinifuna. Bau kuwa. Bau kuwa. Sinifuna. 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 Bau kuwa. Ukao. Sinifuna. Bau kuwa. Bau kuwa. Bau kuwa. Sinifuna. Sinifuna. Sinifuna.
These boys wakalupenda ma snapbacks. Hayo kuli ina manje ni ma flashbacks. There's a lot of gula poka muzika. So take a saw till I wanna put the X on the snapbacks. Now we celebrate na ma cigar. Then ya mula bar. Business to me just a car. We not in competition bro. I'm doing me bro. Why am I calling you bro? Nina pasa kudela man I done you favors. Interviews, free shows, done you favors. Yangati manyimbo nina jumpira puno pro. It's a upcomer on a brand new flavor. And that's why I say I'm all about the biz now. Nigga funa once in a while ka freestyle. Ivo vina tina kudela funa njiza kuchinjine chikari. Wote waziwa who's the G now. Yezo zimvesa tikari na njara. Manje tika zimvesa ni mawala. Funga zimvesa na panjuri tena. Wajino ndobo mzako pene mwankara. Shout out to Jala the Dollar. Shout out to Derek Kov. Hapa chakula tina zi approva. Na subiri vanizako. Sinifuna.
Sinifuna vau kuwa. Vau kuwa. Sinifuna. 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 Vau kuwa. Ukao. Sinifuna vau kuwa. Vau kuwa. Vau kuwa. Sinifuna. Sinifuna, sinifuna, ukao. Sinifuna, vau kuwa, vau kuwa. Sinifuna, 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 vau kuwa. Ukao. Sinifuna, vau kuwa, vau kuwa, vau kuwa. Sinifuna, 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 ukao.
Tanyesha na futi. Obviously mwengira waka pio pio. Ni black na white. But true.
Blah, blah.
Downloaded from ilovezedmusic.com.